Yo, wasted gang ma.
Wasted my youth.
Ini awak Ziza. Uwi.
Tabits.
Why not care? Lord have mercy.
What?
Me ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende.
Bow bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris. For real, niko na scar
for real.
Na tuko guilty as charge itabidi tumeappeal. Na kani deal, tunajua venye tuta deal. Ingoma iko na gap ndiyo ma fans why you feel. Yes indeed we are the last of the dying breed. Na grid nilifanya katolewa off the grid. Apo una bid, ama mtu wangu una bleed. Na venye tunapanda wanajua ni bad seed. From nikiwa mkidi boy I'm never kidding. Na nikijipin kidi wanajua ni ma killing.
Wallahi fanya shutu mzuri lakini mtu wapana dead sawa.
Ever busy G, nikinyimwa kolabo na kata maji. Unapata niko tipsy G. Kuna time, miubonga tunajaja solo. Na kuna time, mwji koroga na jikolo. Na kuna time, miukata kujifollow. Na medi kidogo na kumbuka mini paro. Na kuna signs, for a better day tomorrow. Na hizo signs nazifanyia mamchoro. Na hizo signs azionyeshi any soro. Akili kidogo na kuepuka mausoro. Robbery ni ya makristal na doni ya meth. Au ni sure shit motherfucker I'm the chief. Picha tu bila vasi kombi na uwa. Na kabla ni malizie vasi kovu receive maua. Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende.
Bow, bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.
I'm gonna have patience to karoni ya chuo. I'm wasted and sexy and ugly like ugh. Drunga ikira is mass Babylonian fool. Fuck this new niggas boy no jacool. Man a wrong, siwezi kuwa dormant. Kids open doors, kilo pili chili a dormant. Uneza ni book but wezi kunisoma. Na kula Mary Jane Rose, jali ya kinichoma. Kukosa ni noma, kusota ni noma noma. Afande nisha choma, boza imebaki aroma. Umeambiwa, umeambiwa, utanikoma. Ukirudia unarobio na kijana naitua roba. Utatoka kijiko, nikitoka na kipisto. Promoter makasi, riko leta full mista kidipo. Nikona mapinji, soma zombie na hatu reform. Virusi no vaccination, wrong lende ni mask ni mention. Mnadhani, mnadhani, niko studio na focus right. Na kupiga in real life na kwa Fortnite. General, captain, mina ka frontline. Squeeze shida mbile nita pack my focus right. Na run na gang, magram magram na mawalan galan. Madam madam managodan fiman. Ngango kwa drum na magalan galan.
Lord have mercy.
What?
Mi ni achie tu kamene. Streets ni nasty.
Where?
Chungana na masnitch na mamende.
Bow, bow.
Patana na sisi. Kama ni mangumi tuzikwende. Badae kesi. Anastaki alifinywa dima. Elisa umada tang mi ubonga two piece. Tupate na the gang tukomboka adikis. Weka lawa ama iris what it is. Venye si uchoma izi risi na iris.